ukasi wa nini
Wachinja wangu mayo Useni wemo aleta satata Wachinja wangu mayo Useni wemo aleta samayo
Kabila chali ya kale
Insansano mchisifia ya kuisamayi Ilelo na tolo mupamba yangu na tukwa munganda yani
Namona, ni kwateria shinove Dala senda kapuna, nande nove
When we just got married Yenzo panga sensi marriage Maboksa wenzo ni washila kunipikila Wenzo chita maneji Boyamba, wenzo ni fula na mansafato Nikachoka kunchicho, wenzo ni konkela kudo
Kutini funa kudia chani Nayo mapasi wedi bafoni bako ya chita chani
Mukasi wa nini
Wachinja wangu mayo Useni wemo aleta satata Wachinja wangu mayo Useni wemo aleta samayo
Bombasa Oloni pempe bwandi chikondi suye sano pasa Wala babu wangu kwipike fifashi Wala babu wangu Wechala I miss my bestie friend I miss my sweet daddy I miss my coffee sweetie Ija ilina supu pakati Langa baby Langa mapikicha yetu ya wedding Kumbuka vila vuveze po 2 days before wedding
Mukasi wa nini
Wachinja wangu mayo Useni wemo aleta satata Wachinja wangu mayo Useni wemo aleta samayo
Kabila chali ya kale
Insansano mchisifia ya kuisamayo
Seko, usoyu mpamba ndemona ilelo watulapi Wana tolo njipu seko, kapalichi umba hiyo ndolesheni mami Tuale seka seka nangu tapali chakulia Tuale chena chena nangu tapali ndalama Nerio ama fiasi mandima kumwene batile Jadi uyu nikamulia weka Apa nombanga ule ipika walile kano kumpela kutujonko Ngana lete nkoko shaisiba amandila inondo
Oh mami it is not fair Wasanguka treti fair Mami
Mukasi wa nini
Wachinja wangu mayo Useni wemo aleta satata
Supupakati
Adani
The Eye
Mr. Kenny, amafundayo amafunde mwebana amafunde. Kakuma kitchen party na kumatebeto.
Mr. T-Shirt on the beat.